yamde sappo e jeddi silmaji chapantati ya kai to Mali yamde sappo e jeddi silmaji chapantati maradi to Niger bismillah mon e kabaruji kikidedi
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde e kabaruji meden di handen alkamisare sappo e nay lewru tato bordu e hitande wudne didi e nogay e nay do o leydi Senegal balde sappo tan keddi e gado losubo goji hore wa ko leydi ndi e le majum tewtobe ana jokki e campagne homa hen fofu e yiltare woni ko tawa e mudum e tewtude hakkilaji bibbe leydi ndi fuskol fuskol balle ana jokki to leydi Mali ala al barake ngin lam leydi ndi yamiri hono fuskol fedde jangobe sukabe jangobe dun ko noddirte AIM sabe mum e wilamu tidalaji mawdi ngoni e leyi ande fedde ko sabe jati e mayde piande ndarne no yawiri Israel itta udrando fawi e do Gaza do woni ko woti député en dental de Europe alkamsar handene teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam kala hen do mbawon tawede e hedade do leydi Senegal woni ko puddirten kabaruji di campagne subangoji hore ba ko leydi ndi noga e nayya do woni do lewru ana jokki tewtobe kala hen ana wondi e yilade e leydi ndi fofa tewtude hebude hakkilaji bibbe leydi ndi yalla ana sube kanko biyetede hen Deccé Fall candidat fedde politique PRP o matawa e leydi walla Tambacounda funnange leydi ndi mo holliti ton soni mo hebi hore wako o Senegal ngal di walla bamtoto miskinako o timman kerde mo kanko Deccé Fall
parce que fi di Tambacounda
Tambacounda ko nokkure hittunde so tawi mido hala hala Tambacounda mi wattorat hen kunnangi o fof woni diwal kedugo sabungal diwal ngal gondon no aldi to bangi jawle eride wona besnguli di no mbati wondude kadi e rafe kisal e ngakkere golle e jubbuji dimin jogi biyetendi Senegal ngardudo Senegal do neddo wayi wurde min jidi ko nyawndure den cadele gam hisnude faggudu diwal ngal e der jubbuji dimin jogi miden ganno yi darnde do por e der ngal diwal tawa dendangal leede diwal gittoje jawle mabbe Dakar fof batta arde do gam arande jawle mabbe kono kadi beydude denka e der diwal ngal tawi ko wallondirde dum e gure gon e doridi fof gam tino nirde e kala kul huli patudi e rafi kisal
kedi den do kanko Deccé Fall goto tawtobe hore wako leydi Senegal to Niger nelabe America wonobe ton gilla talatare yabbinende koti leydi mum en alkamsar handen tawi injidali e ardi do lamu fadde Niger general Abdourahmane Tchiani tawene ngal jidal ana sartano wadde kengen jonnon hono ngal tabitali fadde mabbe non hono do woni fadde ngol kotol be kebi yidude jidal didobal e horjo jagor leydi do woni Ali Mohamed Zein andine non ko foti kono ko America ujinere ana tawa e leydi Niger e d'accord du monde woni ko kon America jogi wonde Agadez to leydi Mali horebe leydi ndi nantini alkamisare kengen pusi hono walde monde sukabe jangobe école noddirtende AIM e di dubi fo foti dalaji mawdi woni ko mata e leydi nde fedde dum wondu ko sabi e fusede mayre non wonno wi lam leydi ndi nde walde AIM joinaande gilla hitan udnere temer jenay e chapane jenay e goo imade modum wonno wallude hakkeji jangobe jantore minati jallo
Talkuru chaagorgal kalfinangal kubeje agitere gelle ana hollita AIM woti darade e darnde mum dun habanade hakkeje sukabe jangobe Mali sabi di dubi fu fo bone ana taska hakkune mabbe ko buri hewde dunno yimbe fedde de ana jogi malfe kanyun e labbe de be nawtorto wakkati fu fo hertamuya sahande horebe waldende jointe e on alhali jatin suka goto mayi e jonte jabbide de dun wadi so horebe Mali darnuno tafadu golleji AIM e der leydi ndi fede mabbe nantinde hanken fusugol fedde nde e tefore nde polisi be Bamako ngadi e yoga universite ji lamorgo ngo e hitande jabbine nde be tawino e ne cuudi yimbe AIM mo kalisiji kewdi kanyun e kaborde micintinde yimbe fedde nde ana tuma e ngenaari bondi gam wallude yimbe hewbe be gollata e yaade yeso tawe jangani ko horebe AIM jogi kalisi nokkuje universite do motoji jangobe be daroto ko noddirte parking moto goto fuf ko buudi noga kalisi sefa yobata ele nyalorma
to leader Burkina Faso ton laamu leydi ndi felisi hono ɓuytude e coggu kulle kewɗe e ko haɓɓodi e safare yeru ko wiyete scanner na IRM jokki hen du coggu jalise du ko ɓuytete ɗum woni hono kamɓe jogiɓe ñaw ɓooƴe ɗeɗo pellite laamu puɗɗan gollirede e timmoɗe nayi ɓurdu e nde hitande ɗe imaɗe laamu leydi Burkina Faso waddi weltare e yoga e ɓiɓɓe leydi ndi fay so tawi won hen du jogiɓe hen kulol so tawi e ɗum laato jantore Aissa Sow
scanner ma iu ujunaje sapo faye ujunaje joyi IRM umo ujunaje nogas faye ujunaje jetati wanande jalis chogumum natad wonde ujunaje tati artat ko temedde joyi te temeder ujunere fonde yobede ngam garanti itam de pellite wadi weltare besngu Burkina Adolf Ruamba ko goto e mabbe
les autorités ont
li fabe leedi ndi mbadi ko moddi e yettugol ngal pellital hay so tawi won ko somi tiagal mbiatmi kam ko ene moddi dawriyan kobe be mbetti ko e saha mo ganduda e be jogino wallobi e donki hay ustudi choggu safaro o chattudu no fiwi gulamo e tidallaji di gondidi fof so wawi ustudi di do cogguli ko hundi fayodinni
arrive a diminuer le prix c'est une très belle initiative
Abib Kabore ene weltori ngal pellital lamugo kono omo huli yimbe be burtode kutorde chafrortede te dum ene wawi battinde e nafore majje
si on y prend garde
so tawi en batti en hakil e lebbe paadi di jogorden ko wattinde e kabirde de mbawa gollaade te dum ko battande bonde jogudi jibinde holno foti be mbawi jabbaade de mbawa gollaade nyalomo kurdo tawde panani ko gedel gotel jippinde cuggu kabirde den kutorde gedel gungel ngel ko wadde fere ha den kutorde kebe e timmal e wawde notade e soxlaaji besnguji de
ma ala deman
ala mo weltaraki o kabaru yimbe fof nana pob ciftinen gal pellital ari ko esaha mo ganduda laamu ngu ko ko dartini newnugol safara sukaabe tokosbe e rewbe sowibe e nder yoga e cuudi cafrirdi
dawi di ngalda e sariya mbiyana ɗannagol ngol rewani lawol ko foti yimɓe capanɗe goni capanɗe jeegom goni majjuɓe e ley maayo méditerranéen hakkunde libi malte e italie ɓeɗo majji caggal ne laana mum en ndiyam yu'i ni wonno wi hono ong noddirteɗo sos méditerranéen nde gollirde golnoro hoore muɗum andini alalbare kengen e dow balligu konukoɓe italie ɓe keɓi jamtude ko foti yimɓe nogay e joyon wonnoɓe kanɗon laana juuka tawa noon hono tawaɓe du tampi fasanne hakkunde Israel e Hamas fahan fitnaydi ana jokki e ley Gaza jamma hankintan ko foti yimɓe capan e jeegom e jeenayen maayi e ley ngallu Rafa e hono bomboje ɗe dronuji kono Israel faɗɗi e on ɗon saaha goto ɗi fitnaji ana jokki joni noon alkamisar hannden to leyde Europe ɗum woni d'accord e député en Europe ɓenɗo du gotti immaɗe mbiyanna dabare hollude wiide ana noddi leydi Israel darna piyanɗe ɗe no yawiri walla du hono uddita ɗoni Gaza itta uddarde fawi ɗo Gaza nde yalla nguuri ana heɓa no natiri Alhousseinou Ba mi salminima
mi salmitima Abdoulaye mi salmini heɗitoɓe RFI Fulfulde
lamdal ngal woni hono tamma ngol hono ɗeɗo wote ɗe député en Europe gaɗe hannden ɗe tamma ɗum ɗon wonko wawi waylude e alhaaliji goɗuɗi Gaza ɗi
noon tigui Abdoulaye ko ɗum ɗon woni namdal ngal ko ngol ɗo wonata lawol arnol guila karile ɗi puɗɗi e nder Gaza ko nde jonde e leyde Europe ina wota ko fati e alhaali ɗe pehe e wotaɗe hannde jadani ha e saaha goto e waɗugol e haɗugol nannude balle nguura e nder bande Gaza ina wondi e janguji ɗi kono Israel waɗata e dow faade e ɗi otoji walla ni mbiya dabaji gaddoji i kaɗon nguura parlement oɗon woni parlement Europe wonmani mbiya sarɗiyankoɓe ɓe kañumen de e jonde nde ɓe jooɗi e ñalowma hannde ɓe jamiri Israel nde udditta laawi ɗi foof no ɓuri e yawrude beele e nannugol nguura e nder Gaza ina weeɓa nden jonde waɗunde hannde hollivi mettere mabɓe e janguji ɗi Israel waɗata e dow usuwil en ina wondi e gueɗe kantorɗe ɗiɗi janguji caabi ha tengti e dow ɓen suhaɓe e wonɓe to Palestine e ɓen sarɗiyankoɓe Europe naɓe e rima nde tefoji mayni mbiya loskoji mbaɗata ha e ko fati e ɗi kareli kono noon kadi ɓe e rima nde kareli ɗi dartinte no ɓuri yawrude ɓe kolli wonde gonka yimɓe ka todde Gaza ina woɗiɓe e no fewi ha tengti noon e heege bonge jogorge e yande e dow ɓiɓɓe e Palestine ɓe e jonde ndeɗon e rima Israel nde teddinta sarɗiji neɗɗiyankoje ɗen pehe wotaɗe e ñalowma hannde yo manowe e yesso fedde gota ko windere nde woni uni yesso laamu Israel ina wondi e yesso ardiɓe Palestine ɓe
a jarama Alhousseinou Ba o jarama onon du heɗogol moɗon RFI Fulfulde jokke heɗade e dow FF toɓɓere RFI toɓɓere FR nadu e dow hello Facebook RFI e Fulfulde joni joni helloɗimo kabaruji ɗi yamde sappo e jetti silmaji chapan e nayi do Dakar yamde sappo e jetti silmaji chapan e nayi woni sar to leddi Tchad bismillah mon e helodi mo kabarji di
Abdoulaye Dikko
Eri silmaji jokkoji hen joni ndi en keban hedade yoga e kongi modon e de yeftoron to tam kongol handen o jewti ko fawi e alhali lamu faddew ton to leeda ginnim woni sarti injundi lam faddew fade den non bismillah modon no wobi akam sar fofu jabbade goto e gollobe radio ji goldoji RFI fulfulde
radio gollidi do men
radio gollidido meden alkamzar fofen en jabbo goto e gollobe dido radio ji handen umuba ana jabbi kanko biyetedo gapili bleje kanko ni kalfinado kala hen ko ni fulfulde e radio terre nouvelle radio wongo leddi Tchad
ka radio jokkondirado men hande eden jabbi gapili e bleza goto e halfinado kala e ko fati e dengal fulfulde ka radio terre nouvelle e nokure Tchad bismillah mo
misani kala mo itara Radio RFI misani bo wonbe ha leddi Tchad be leddi Bongor
mono fala on hedade kaka tobbere jelu o hedoto on
to ha radio leddi kestre wondo ha Bongor be hitamin ha tapane dena ego tobbere dengal
ko honto e honto woni ko hedado
to ha leddi Tchad en burna mai en do ha leddi Bongor be hitamin ha gal mundu ha logon oriental wonbe ha mayokebi west yobo e wakere fere halizi Cameroon yonto leddi ma yona jagwa be heeti tabora de l'orchestre yo kala ko no kahara de l'orchestre be fulfulde par be heeta on be de yona hebe be wadda raayo mabbe bon
ko yawtin ton ko fow ko honnu heedi yankobe mon be buri jidude
don ko be yonta lawol boko e bo onni emission en on me yona ta heba be sana kala e keddiraabe mabbe waso biraabe mabbe wala bandiko mabbe ha won halizdi Tchad wala bu halizdi Cameroon wala kogal wakere fere bo be yonto hebaabe be tana bandiko mabbe
kon non sendi radio mongon e dia radio ji luttudi
ha radio lesdi kestre don dungal fere fere yottal jeedidi on en do wada ha radio lesdi kestre hawtande be fufulde be foti mi yonangel fransare don wala munda don e fufulde Tupuri, Zime, Massa, Gambay, don woni demngal fere fere no wa joliji kesre, kanyu hoka sembi hara joliji kesre ba, onbe heita gato yu bat.
Enderko, RFI fulfulde yao tinta konfo, ko honu ngonon kadi fek jintin tonka radio mo?
Yo, hara joliji kesre, don emisyon tati, on ore no wada hara joliji kesre ado, don emisyon laol boko, babi onta e fransa sur le chemin de l'école, wala bo jampandu priorité santé betemgal fufulde e bo on ko émission environnement ko larini ko woni halisdi ka pat do no wada ha radio leddi kesre
hande ko no buri lollude ka monton
halisdi Tchad ko do mati ba kubaudi hauti ma pat dum président parti sans frontières mo be on ta yaa djilo o maynama e no ka se djelidi en lewru février fay hawtiro danginobe be nasti be yayi greve de balle diego ngam tede essence gumna bezdingel hayawgo bana temere jedidi e sapore ngam kanjum wadi e danginobe be vikay de mar hawtata banni kanjum wadi be nasti greve e bo don fay mo be yonta president succès masra premier ministre de transition ngeno balle sapo halezi mars do o hokki candidature ma ko heba o lato e mo wonta ha election presidentielle waragolo sime yesoro
son landama hande ka wayno dirten do ko gallum honkun suboto don ko yimowo hombo e gallum honkun suboto don
so mi suboto Aminatou Pullo ha gimol mako prince charmant
mengo ki on don on charama mi weltani ki on fota kayre fi fulfulde
mi yetti RFI fulfulde mi yetti kala mo itta radio RFI mi yetti bo radio leddi kes e wakati on hokki men e bangol wabe fufulde
a jaraama
non jati don yeru saliu hasmao so manana wadanta ko jawja en jetti do kanko do woni gapili bleje kanko woni mo umuba jabbe so yotido o mo radio ternovella to leida chad en jokkinen hen joni hedade yoga e kongi mor en yewtron to tam kongol on jewtidi handen e do alhali njundi lamu faddeu gini
Uba ma ba Gambia la Guinée kuko mi tanjinino mi depuis be hunino be inni ko 2024 be walali hayfus ko sedinta be fokkita faire lesson na wagol programme recensement yimbe be bayle ko dun non adi si be adi no recensement yimbe be be heba liste électorale be anda ko woto ben ko be jelo mi be wadali be jodino tun be yorna kundule ma be be na wonde ma be feddinirta e nyalande non non di tay a jodi ke hitande dun no enni konta take ajetti dubi didi ino gadi yi halal na indi kali ko abedan ay accono wondo dongo wonno do dongo alfa si ko kanko kontinno wonno harayno seeda noma arana sifani wallara en onno betano andano ko manda haystay ko manda wujjar nonda nonde lannata dundo non goddo anda
Suleiman Bagon Senegal ko faati e dawro Guinée ngam gouvernement wasde yubinde somgo e 2024 dum wona ko bettino feewi kam hay sawi non eden demino ni no dumbuya yetti engagement kono 2021 2024 kadi no re leydi kadi dum wona ko weebi jogade te kadi dum heewi cadeele gila yetti laamu dum hawre e manifestation aji amboni wondo e nyaawore 28 septembre min mit sikini dum hene jeya ko wadde ko o addoy baawuri o wadi dum horejo jaagot ngam o moddina laawu makko manum o wado legitime e regime makko dum non nani hen
e Fatmata Sisa wande ayi traisho odo be falaka yopud lam go yube tokka sibli ayi gaddo kudeta jodi fu falaka yude ton parce que lam on weli sande e kala keddo to horto fu wen hokkata goddo yina dum sa ndari hande hayso be ngatti ton keso goddo dalni traisho on heddi e de boy hubbe ittan on do dum be wote din dirtinama ayina kala kallo dubbe ittan dum ton non be ngori sa ndari hande traisho goddo le leedi ma afriki kala kallo be nangan be ittan dum to walla be nangan be nabbe dum bangot sa yi mawbeje han be wadde woteji be fu tabde leendi fu pour tambe yobe boy e lamu
hey ba wuri de ko wi ko ko wobbe analyse habe gandi waawata wadde hitaani kede ko wada referendum habe gayna kadi mi dewna hen kadi election dum namni ko moyen and leede men de ngala moyen e joni mbaacude habe bar hitaande referendum ha gasa tan rewrende taw hede heddi mois de janvier février dum way wadde dum inshallah non kam mi kam to bangam mi yaadi hen
Lawol gandal e nidi
ummuba
hedi yankobe refi fulfulde on salminama odo taskarame nyande sappo e joy leru tataburu hitande ujunaje didi enoga yenai e yawtay fi jande faybe e ginabe Côte d'Ivoire tiagal lancho l'école djima dun koy djuma yamdi jeta ti fawdun silmaji chapande joy on fo on salminama
RFI Saint-Louis et Edo Chapandi Jenei et Jenei Topere Jedidi
RFI Jigenshore et Edo Chapandi Jetati et Jidi Topere Jegom
RFI Conakry et Edo Chapandi Jetati et Jenei Topere Jenei
RFI Bobo Djoulasso et Edo Chapandi Jenei et Jenei Topere Nei
RFI Bissau et Edo Chapandi Jenei et Nei
RFI Monrovia et Edo Temedel et Jegom
Abdoulaye Dikko
on jarama teddube hedi be RFI fulfulde e hedegol modon lobbol do kade ten e kabaruji di handen salu jaw golle de pewi jango e jam e kabaruji goddi do RFI e fulfulde